mambo kusengenya na mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya umbea mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya uchawi mie sinaga. Izo mie sinaga, isa bosi ni mikichawa mie sinaga. Maneno maneno sipeni, domo jumba la maneno limija mambo me. Figisu figisu sipeni, eti nikeshe niloke kisayuni asiteni. Bala umemwambia Juma, Juma mwache Fatuma, Juma nae kagoma chajabu na umenuna. Mini kopis na wanao, sokisa pesa ni zarau ndugu zangu. Chakwangu chaondo chakwangu, andomana na pamba na nalepula. Nilipotoka kulikuwa na njaa, nandomana siwezi sahau shida. Uswahilini ndo nilipotoka, apa maneno pale maneno kizaza. Izo mie sinaga, mambo kusengenya na mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya umbea mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya uchawi mie sinaga. Izo mie sinaga, kisa bosi ni mikichawa mie sinaga. Nasema mimi siyo kama wae, wao wa sasa mimi ni wakae. Toka kitambo, toka kipindi kile, minyanize nisha kwepa mingi mishale. Inadamu so wazuri kuwatekea, wapoto kupenda, wapoto kanyagia. Oyawe, punguza kuni wankia, mengini sisemi nazimi ya penigia. O nilipotoka kulikuwa manja, nandoma na siwezi sisa ushida. Uswahili nindu nilipotoka, apa maneno pale maneno kizaza. Izo mie sinaga, mambo kusengenya na mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya umbea mie sinaga. Izo mie sinaga, eti mambo ya uchawi mie sinaga. Izo mie sinaga, kisa bosi ni mikichawa mie sinaga.
Sante sana dogo Toma, respect well 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 with Osman Kongo Zalama Duba. Alali, alalinga, alali, 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 well well. Twende ingia kati we, ingia kati we, ala ingia kati. Tajiri na ima tabata, sike moze.
Changanya, 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 changanya.
Ni yeye, wete moze mikoda bishara.
From Moses.